Reka bafana mbarabure mwarabakoshonye muraga Naba banyamakuru bafite imbereka mu mitima mba Nimugire ngo ndi nkabo babwiza babahereza muga Nubundi bushori bubahimi biringisha zandiho nika Nyemvuga ibigambo bikaze niyo mambukira ukwera bikase Biba birimo gusuta guhugita ibyana bizana amabase Ubwo ngeza hutangiye kwibaza ikintu gitumye mbivuze Nuko umuziki waje mu bushita basuta bazanamo imiti Nguko kujyana n'imiti bamwe bakorera gati Petero n'umukati muyoboka Alex n'inyati Wibaza impamvu ucari na nina babihubutse bakabita Bibaza iyindi ibyo donateta amaguru yabanje w'ingata Turakabamenera baribuze gusara turabahinera Barashaka ko dukora tukabakorera ntibashira inzara Iyi question yaje kugatera ituma basa ntibatebera Ababaye abavetera huzo abarapa bo n'ubudegera Inzigo, inzigo, inzigo ziri mu kibuga Irasaba imboni munzanirimo nimumfashe dukubite izinga Inzigo, inzigo, inzigo ziri mu kibuga Birasaba imboni munzanirimo nimumfashe dukubite izinga Birimo guheza imfuruka, sinari guheza kuruka Nubwo mufitanye imbereka nimushona ko bizazana ingaruka Byari inzozi mu Banyafurika, byari deal mu Banyamerika Gupusha gupenda gutega ibitega guhindura inyogo tukanduruka Mu gusenya inkuta z'arena hakubita ibyana bihena Niba kineye genge ya nyayo barisha kuwisiga ihina Ubu ni amaswingi zanyu ibikundi byanyu nishaza Iyo mutangiye gupaparaza kubasura mudusuzuguza Kubahereza nibyo bituma mutinjira mu buzima mukangiza Ubu nabyo kuregeza muri mwebwe ntawampa agakiza Ntawandahurira murabeshya ntawangaburira Iyo ushaka ko dukorura ndibiro Iyo nshaka kubikorura nkatira urimbwa imoka Uzi ko mfite isuka ariko nyimye ibiraka Uzi ko ndi umutaka ariko imvura iragukiruka Urategereje ngo niga kuka nzakugurira koka Turakabamenera baribuze gusara turabahenera Barashaka ko dukora tukabakorera ntibashira inzara Iyi question yaje kugatera ituma basa ntibatebera Ababaye abavetera huzo abarapa bo n'ubudegera Inzigo Inzigo, inzigo ziri mu kibuga Irasaba imboni munzanirimo nimumfashe dukubite izinga Inzigo, inzigo, inzigo ziri mu kibuga Birasaba imboni munzanirimo nimumfashe dukubite izinga Birimo guheza imfuruka, sinari guheza kuruka Nubwo mufitanye imbereka nimushona ko bizazana ingaruka Byari inzozi mu Banyafurika, byari deal mu Banyamerika Gupusha gupenda gutega ibitega guhindura inyogo